Abazi gubarumbe echire yo mutumbi bawo ya muyambye
ebintu belamu enda pya basombe nakomba gakabe cheba muleke de choka bwe bulamu mukama yayambye
mulinde nebuza chichi echamponyeza ani eyakumbye eyakumbye orono nezijukira tininayo omukumbi owamani abasinga
ankuma
Zaga.